love I've never seen before. Darling, show me the way, love is beautiful. Hawangu sama kinguva, pindi mafuriko. Sio wabara barani humpati kwa soko. Raha ya mapenzi ni akili zikiendana, macho ya kitizamana na mioyo ikaridhiana. Nimesha za mapenzi ni na mimi nakula ujana, mapenzi ya kugombana tulisha ya vuka. Baby, you're my sugar, you're my sahari, you're my sugar. Oh baby, you're my sugar, you're my sahari, you're my sugar. Kuba, moyo mezima kwako wewe, majiku kwako ja, naelea penzi lako wewe. Keshi wakiagua, mizangu dua, nimekuchagua, iwakinyeshe mvua. Raha ya mapenzi ni akili zikiendana, macho ya kitizamana za mapenzi ni na mimi nakula ujana, mapenzi ya kugombana tulisha yavuka. Baby, you're my